It's time for my sister music, baby.
MJ Records.
Bad morning, I love you.
That's a chop, that's a chop.
Oh, hey.
Machozi kila kona,
sina wa kuyafutaka.
Nataka nini nikupe, mradi usini tupe.
Oh mama we,
moyo nipo mwe upe, njo nigande kama kupe.
Oh mama we,
nataka tuishi peace. Nataka sina mane, tukomeshe wabi, paka situfanane. Yani mina we,
kama embe za kibata.
Yani mina we, kama pepo na kishada. Tunashikana
kaba
mitaani wanabishana kwamba mimi na wewe tutasikana japo kipato kidogo emburi sikama.
Yes, darling, look.
I'm
in love.
Nataka tuishi peace. Nataka sina mane, tukomeshe wabi paka situfanane.
Yani mina we, kama embe za kibanda.
Yani mina we,
kapo pepo na kishada.
Pressure.
Come on.
Kisha.
Kisha.